kokoma kasusa kajanja obusiri katebu wakutamanya nokwogera enjo tekuba kumanya kuyitiriza kundengula sikulina okukalandira kinkusaba tonnemerako kumwagala singo wantuma kuyitiriza kundengula sikulina okukalandira kinkusaba tonnemerako kumwagala singo wantuma.
Oh,